waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
Australia waxaa lagu jiraa xilliga nasashada xagaaga, laakiin waa lagama maarmaan in qof walba uu ammaankiisa ilaashado. Nidaamka digniinaha ayaa ka caawinaya dadka inay akhbaar helaan, ammaankoodana ay sugaan. Australia waxaa weligeed ka dhici jiray dabka kaymaha, laakiin 2019-2020 waxaa ka dhacay wax aan dalkan hore loogu arag. Dabka ayaa sababay khasaare aan hore loo arag, isagoo baabi'iyey dhul gaaraya 14 million oo acre, dilayna dad ka badan 20 qof, sidoo kalena ku dhowaad 1 bilyan oo xayawaanadana ay ku gabaabsi beeleen. Khataraha in dabka kaymuhu dhaco xagaagan ayaa sidoo kale ah mid aad u sarreysa, laakiin waxaa jira waxyaalo muhiim ah oo uu uga duwan yahay sanadkii la soo dhaafay, sida uu sheegay Dr. Richard Thornton oo ah madaxa xarunta cilmi baarista dabka kaymaha iyo khataraha dabiiciga ah.
This year we're in a climatic condition that's known as La Nina, which means that we have seen more rainfall coming into this.
Sanadkan waxaan ku jirnaa xaaladda cimilo ee loo yaqaan La Nina, taas oo macnaheedu yahay inaannu aragnay roobab badan oo da'aya xagaagan. Waxaan dalkoo dhan ku aragnay khatarta dab qabsada cawsaska oo sii kordhaya. Sanadkan halka sanadkii hore aan aragnay dab weyn oo qabsaday kaymaha. Dr. Thornton ayaa sheegay inaysan waxba ka jirin in dabka cawsku uu ka khatar yar yahay kan kaymaha waaweyn. Dabka cawsku wuxuu ka bilaaban karaa biriqda roobabka ka dhalata, ama taxadar la'aan dad meel banaana dab ku shitay, ama siyaalo kale. Markuu dabku ka kaco cawskana, si degdega ayuu u fidaa isagoo hadba raacaya dhanka dabayshu u socoto. Wixii ka dambeeyey ee dabka kaymaha ee burburka dhaliyay xagaagii lasoo dhaafay, guddi qaran oo loo saaray masiibadan ayaa lagu eegay sida Australia u sii qorsheynayso iyo sida ay uga jawaabto dhammaan dhacdooyinka ka dhasha cimilada. Baaritaanka guddiga qaran ayaa talooyin ay soo jeediyeen waxaa ka mid ahaa in dhammaan gobollada dalku ay soo rogaan nidaam Australia oo dhan ah oo ka diga khatar kasta. Talooyinkaas dartood wuxuu maamulka golaha adeegyada dabka iyo xaaladaha degdega uu aasaasay nidaamka cusub ee digniinta Australia waxaa loo bixiyey oo hawlgashay bilowgii bisha December 2020. Cilmi baaris ay samaysay hay-addan ayaa lagu ogaaday in bulshadu ay aad u taageeri lahayd nidaam sahlan oo 3 heer oo digniino kala duwan leh. Digniinahan oo midabo kala duwan leh ayaa ka kooban 3 saddexagalo ama triangle waxa loo yaqaano, oo midabo kala duwan leh. Tan koowaad ayaa ah 3 xagal midabkiisu yahay jaale, oo ah mid talooyin un dadka lagu siinayo. Kan labaadna yahay 3 xagal huruud ah ama midabka oranjiga loo yaqaano, oo ah mid fiiri oo ka falceli la yiraahdo oo dadku digtoonaan ay ku jiraan. Kan ugu dambeeyana ama kan 3aadna uu yahay calaamad ama 3 xagal guduudan oo digniin xaalad degdega ah ama emergency warning. Heerka koowaad ee ah talo ayaa macnaheedu yahay in dabku bilowday laakiin aysan jirin khatar markaas degdega oo jirta. Heerka 3aad oo digniin degdega ayaa macnihiisu yahay in dadku khatar ay ku jiraan. Haddii aad ka daahdo tallaabo degdega inaad qaadana, nolosha dadku ay khatar geli karto. Wixii hadda ka dambeeyana dadku waxay ku arki doonaan astaamahan websaydyada iyo ababka kala duwan ee onlineka. Haddii aad ku aragto mid ka mid a astaamahan, ha sugin ee qaado tallaabada lagugu amrayo. Waxaa jiri doona macluumaad ku saabsan sida aad isu ilaalin lahayd. Tusaale ahaan, waxaad arki kartaa 3 xagal ama triangle huruud ah oo ay la socoto fariinta ah waxa lagaa rabo inaad samayso, sida inaad isu diyaariso inaad qaxdo. Dabka kaymaha ka sokow waqtiyada kale, nidaamkan cusub ee digniinaha ee midabada kala duwan waxaa loo isticmaali doonaa dhammaan xaaladaha kale ee degdeg ah. Hase yeeshee, West Australia iyo Northern Territory ayaa go'aansaday inay hadda sii wadaan isticmaalka nidaamyadoodii hore ee digniinaha oo ay isticmaali jireen, kuwaas oo ay sidoo kale u isticmaali jireen arrimaha khataraha kala duwan sida daadka, duufaamaha iyo kulaylka xad-dhaafka ah. Fiona Dunstan waxay ka tirsan tahay Australian Fire and Emergency Services Commission ama guddiga adeegyada degdega iyo dabka. Waxay sheegtay in heerarka kala duwan ee digniinuhu ay si cad u muujinayaan khataraha daran ee xudunta u ah nidaamka digniinta dalkan Australia. Waxaan sameynay nidaam digniin oo saddex xoor oo digniined oo kala duwan wata. Waxaanu sameynay talo iyo kuwa ah fiiri oo tallaabo qaad iyo digniinta xaaladda degdega ah. Dalkoo dhanna si isku mid ah ayay uga dhaqmi doonaan. Dababka qaarkood fariimaha waxaa laga sii deynayaa idaacadaha iyo telefishinada, iyo waxaa sayranka loo yaqaano oo ah sawaxanka ka qayliya ambalaasyada ama gawaarida booliska. Laakiin dababka qaarkood waxay ku bilowdaan si degdeg ah oo aan waqtiba loo helin in digniino la bixiyo, sida ay sheegtay Fiona Dunstan.
At the highest level of warning, so when we know that we've got people under immediate threat,
heerka ugu sarreeya ee digniinta waa marka khatar degdeg ay jirto oo aan noloshooda u baqno, oo aan telefoon ama fariin qoraal ah oo digniin ah u dirno annagoo isticmaalayna nidaamka loo yaqaan Emergency Alert. Emergency Alert waa nidaam digniin qaran oo telefoon ah oo ay isticmaalaan adeegyada degdega ah oo fariimo cod ah dadka loogu diro telefoonada guryaha ku jira, fariimo qoraal ahna loogu diro dadka mobile phone-nada iyagoo looga digayo khatar ku soo wajahan. Uma baahneed inaad iska diiwaangeliso nidaamka Emergency Alert. Wuxuu ku shaqeeyaa nidaamka kaydka telefoonada ee dalka. Waa nidaam fiican, laakiin ma aha inuu keeno in dadku isdhigtaan, ayay tiri Fiona Dunstan.
During those risk seasons, so during summer, where we're exposed to things, potentially exposed to things like fire and extreme heat.
Xilliyada khatartu jirto inta lagu jiro xagaaga, marka ay jiraan dabab ama kulayl saa'ida, inta aadan safrin, waxaa fiican inaad eegto xaaladda cimilo ee meesha aad ku socoto, si haddii xataa aadan telefoon haysan, aad u ogaato inay barita tahay maalin dab ama kulayl badan oo aad u diyaar garowdo. Waxaan dadka kula talinaynaa inay feejigan yihiin marka ay safrayaan. Inaad idaacadda dhegaysato waa dariiq kale oo aad ula socon karto khatarta jirta. Fiona Dunstan ayaa sheegtay in hay-adaha adeegyada degdega ah ay macluumaadka gaarsiiyaan bulshooyinka dhaqamada kala duwan ee dalkan Australia.
Work is done ensuring that information is available in either a simple or easy English format.
Shaqo ayaa la qabtay si loo xaqiijiyo in macluumaad lagu qoro af English sahlan ama isagoo lagu turjumay luqado kale si dadkaas loo gaarsiiyo. Julia Greiner waa mutadawacad la shaqeysa dabdamiska, waxayna ku dhalatay dalka Jarmalka. Iyada iyo cutubka dabdamiska ee ay la shaqeyso waxay safka hore uga jireen deminta dab la joojin waayey oo baabi'iyey magaalada xeebta ku taala ee Malakuta ee Bariga Victoria, taasoo keentay in xagaagii lasoo dhaafay ay ciidanka baddu daad gureeyaan kumanaan qof oo fasax ku joogay magaalada. Gabadhan oo ah hooyo wiil yar haysata ayaa soo dhaweysay isgaarsiintan cusub ee u dhaxaynaysa hay-adaha degdega iyo bulshooyinka.
I think tourists are really poorly informed. They often underestimate what the fire does, how quickly it comes and how hot.
Waxay runtii ila tahay in dadka dalxiiska aysan wax badan la socon ama ogeyn. Inta badan way dhayalsadaan dabka, sida dhaqsaha ah ee uu ku bilowdo iyo kulaylkiisaba. Dabdamis ahaan, waxaan marar badan maqalnaa dad leh waanu sugaynaa oo arki doonaa siduu u dhaco. Waa sugaynaadaasna dad ayaa u dhintay. Haddii aadan waqtigeeda ku bixin, waxaa dhici karta in waddadii aad ku bixi lahayd lagaa xiro. Julia Greiner ayaa sheegtay in shaqo dheeraada laga qaban karo sidii dadka dalka ku cusub looga digi lahaa khatarta uu keeni karo xagaaga Australia ama samarka waxa la yiraahdo.
Obviously when you come on the plane you usually get the little video about what you see in Australia.
Marka aad diyaaradda ka soo degto oo lagu tuso video ku saabsan waxyaalaha aad Australia ku arki karto, waxa fiicnaan lahayd in lagu daro qayb ku saabsan khatarta aad kala kulmi karto Australia. Mana aha oo kaliya masaska ee sidoo kale waxa ka mid ah khatarahaasi daadadka, mawjadaha badda marka lagu dabaalanayo, iyo dabka kaymaha. Waxaa loo sheegi karaa inay soo rogan karaan application lacag la'aana oo ay kala socon karaan xaaladaha degdega iyo dababka hadba aagga ay joogaan ama ku dhowdhow. Maadaama hadda shacabka Australia aysan dalka dibaddiisa u dhoofi karin, kumanaan ayaa dalka oo dhan kaambooyin ku dalxiisaya oo ah meelo teendhooyin lagu xirto duurka ama jiqda gudaheeda, halkaas oo dadku ay dab ku shitaan. Saiji Iwayo oo ka shaqeeya jardiinooyinka South Australia ayaa sheegay in roobab badan oo dhowaan da'ayay ay aad ugu baxeen awsaska iyo dhirta kale ee lamid ah, gaar ahaan goobaha dalxiiska ee dadku ay aad u booqdaan. Awsasku way korayaan, marka sanadkan ma aha sanadihii hore oo kale ama sanadihii caadiga ahaa. Marka waa inaannu isha ku hayno dababka awska ka dhasha, ayuu yiri. Iwayo ayaa ka codsanaya dadka ku dalxiisaya kaymaha inay la socdaan calaamadaha lagu xanibayo dabka, ayna isticmaalaan maskaxdooda marka ay dabka shidayaan. Haddii dabayshu ay xoogan tahay, waa in dadkaasi ay go'aansadaan inaysan dab shidan. Waa inay isku difaacaan gawaaridooda ama meel teendha ah oo ay gabaad ka dhigtaan. Laakiin sidoo kale waa inay qaadaan mas-uuliyadda dabka ay shidayaan. Marka ay goobta ka tagaan, waa inay damiyaan dabka oo biyo ku shubaan. Taladaas ayaanu siinaynaa.
Ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale? Ka dhagayso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.